When I see you, I feel good. I don't lie, I don't cheat, I don't fake mood. Waloniumiza nshawa acha na siwezi loot. Nalipambania penzi, mpenzi ongeza juhud. That's why, ata ukisema umechoka siwezi say no. Napumzika upumzike, enjoy ro. Bado na waza kipi nikupe kama ni pipi ama ni do. Nikupeleke nyumbani kwetu kwenye muziki na kwenye show. Hey, everything's gonna be okay. You need me, I need you forever anyway. Na kama class, wome pass, long not today. Show that you love me, and I push your name.
Love me, sweetheart. Kiss me, sweetheart. Hug me, sweetheart. Don't leave me alone. Love me.
Tulivu kwa boni ishara kama dona tuna range tuna money. Acha ni kupende huna skendo mtanda oni. Kwanza kila na chumumba hani njime na nipea. Sauti yake mikona kinishika na regea is not fair. Wanafiki mnaotuongelea si banduki si nyanyuki kwenye joto na mpepea. Na feni jinsi gani umenikaa kichwani. Siwezi kutoka bila wewe hata kula stamani. Kulikumbatia na utani siwezi poteza ramani. Domana mimi nikisha pende na numepende sagui nani.
Love me, sweetheart. Kiss me, sweetheart. Hug me, sweetheart. Don't leave me alone. Love.